Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere tati lewru avril sappo e jeegom yamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi dow radio Kuusa ley laamu yamfoyla. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumaro way gal naari bangal haqqiji ɓiɓɓe adama fedde amérique nde wattu joni ɓe kayfi leydi Mali ndi yaɓɓude haqqiji civil 1 ley leydi le on ɗo wattu fo leydi Mali ndi ɗo fenni wi ɗiɗo golleji wona gonga. To CMDT to ɓande hitande 2017 yottade hitande 2020 ɓe mbi ko ɓuuri milliardji tati CFA kañi en joli toon dow yurku yurku. En jara nokku noddirteɓe kay kalen kabaru fina tawa so tama wiyama dodo ɗum wiyetele nokkule goɗɗe ɗe sen jari toon ɓe noddiran ɗum ɗum woni yogoro woɓɓe ɗum noddiran ɗum ko nandi e muɗum ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo kikiɗa ande ɗi bissimilla moɗon e heɗade. Fedde Amérique nde hayfi wiide leydi Mali ndi kono ayri bangal yaɓɓude haqqeji ɓiɓɓe adama en ley leydi ndi ɓe collectivité civil e hewɓe kañi en mbara le nokkule ɗe ɗiɗɗeɗo tongande ɓe gaɗi ɗum ley nogay lewru mars jaɓɓinondu le on ɗo wattu fo laamu hakkude jo hollitiwide yo ɗum wona gonga koɓe kaali ko ɗum wona gonga noɓe collectivité. Mamadou Sama Sow kon ɗum worri
tongande gollirde leydi Amérique holti wiide larmi Mali ɓe golliɓe mabɓe jaaɓe Russi ɓe gaɗi bonandaji kewɗi dow civil en ka noon gouvernement Mali yeddi ɗum ɓe holti wiide larmi Mali kay dow andal golle hinni kabaruji ɗi laamukoɓe Mali ɓe ɓeydi wiide kala wattu soon ɗiɗo taykama ko ɓuuri hewde horgol waɗete banggal tribunaungaji maggal paɗe en talkur leydi États-Unis memi ɗum haala kabaru muura banggal mayde temeɗe kewɗe civil en saabi fama en ɓe on ɗon nukko ɗum laamiɓe Mali ɓe holliti fa laaɓi wiide yo e dow kabaruji dartiɗi e imadaraji landinaɗi fewde guɓe terrorist en larmi Mali hinni ko ɗum e wattu muɗum terrorist en ɓe ne gaɗa noon bonandaji kewɗi fewde e jamara nde gilla duuɓi kewɗi le nokku muura noon holtiri gouvernement leydi Mali e ley bataki tongande leydi Amérique hayfi ɗum larmi Mali nawtorade sukaɓe e ley wolde iwde mars 2021 tugade mars 2022 e ley ko jaabi transition o micitini wiide e ley sariyaji larmi duuɓi sappo jitti woni ko neɗɗo ɓamate e golle.
Sen kaali kabaru ko nayri bangal politique en andamɓe ɗiɗo golleji kanko noddirteɗo Jean François Marie Camara o holli tiwiɗo wattu joni ɗum wawi waddude iblisaji hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɗum e tawede fo wi fa kabaruji ɗi laaɓa leydi Mali ndi kañe leydi Amérique ndi hon fo ana hani ittude keƴaɗo muɗum naaɓe leyɗeɗo nokkule ɗum laɓɓine toon fame yalla hono golleji ɗi gaɗiri keɗɗen ko mo sifi do en do faccitago sita sidibe.
Mali ana watta haqqille jaati e sariyaji ko naari bangal battuɗo haqqe bani adama sa ƴeew jaati fei lamɗi waɗade to laamu on anana ɓena haala wi sariyaji badde haqqe bani adama fei goto yeddaka mimine tijji ana tiiɗa hannen ɗe guɓe ɓe gollima en naari bangal teknade haqqe bani adama ka e leydi Mali ndi paamira ɗum ana naato saabe hannen soɓe waɗa haqqille jaati fedde ministre manne ana wawa bonde le leydi Mali ndi sa laamu ko leydi Mali ndi ana wawi fiide dabiriji wiya fedde ministre manne witta saabu sa ƴeewi hannen leydi États-Unis holli tan ɗi kabaruji yalla leydi Mali ndin ana heeɓa jukke to fedde Nations Unies Union Africaine ma fedde CDO hunde fo ha huntude o torra sono wala ni leydi Mali ndi pe juƴƴina laamukoɓe ɓe golle mum ɗi naari banggal tekinade hono haqqeji bani adama battirte le wolleji ɗi ɗum tan won hunde wotere ko wawi hadde jukkuji ɗi waɗede.
Ɗiɗo kabaruji fo ne mbawi heɓede dow BM ame ande to so gabbi dow page Facebook e compte Twitter Studio Tamani. Biennal culturel kañi artistique ɓe collectivide imadaraji ɗi puɗɗi to mottitol so lanɗo jaaɓi ɓamde jeegom lewru juillet fa yetto sappo e jeegom lewru juillet tan 2023 nde ɗo yembere hani waɗde le ngallure ɓuuɗi e ɓooɗinkoɓe ɓe collectivide ko yata e région ngaji sappo e jeenayyi ɗi fo tawe toon kañi e ngallure Bamako ɗe kamɓe laamuɓe laamu hakkundejo ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe ƴew to yalla hono jaam e deƴere hani wartirde hakkunde jamare nde ɗo kabaruji puɗɗanɗo mi halni on wiide fedde nde ɓe noddirte vérificateur général e holliti wiide sa ƴeewi nde nokku noddirteɗo CMDT ko ɓuuri milliardji tati CFA ɓe kollitide kañe joli le oɗo nokku ɓe mbi ɗiɗo yurku yurkuji gaɗama ɓamde hitane 2017 yettade hitane 2020 noon ɓe kollitiri wiide ndeɗo tongande ɓe jaltini ɗum le capantati lewru mars ndu hono woni Mamadou Sama Sekou.
Ngol horgol latiki sababu andude caɗɗele banggal jogola ɗereji e kañaduno almusaɗɗaji CMDT e ley tongande nde holtama wiide ɗiɗo boppiji ɗi yo banggal tottugol marché ngaji e nomugol golloɓe lolliɗoɓe administrateur généraux filial golleji ɗi yowi ko ɗum dow alahaali kaake gollirɗi e yoɓugol lempo e usuruji fewde boppiji taykaɗi ɗi kanko vérificateur général Samba Almoudou Babi yeeli yo CMDT teddina talkiɗi tongude ɗum kala golleji ɗi actionnaire en ngadi gollire de na handu no wattande hakilo sanne no mo gol ansarter jenoro en dido kabaruji di fufu nguitama to procureur republique communale borde bamako darani do kabaru kebe mistin wiide smdt yo nokuji mudi nay sikaso kuchala kita efana
wattu jonen kalawno kabaru hokkude convocation kambe juge mbé jati be kollitidi tiagal ko kanko noddirte Mohamed Seydi Sene o hokka convocation le chapantet lewru mars jabbi non du noddirte Dramane Diarra o hokkama convocation an hani yaade jabayade le tati lewru mars ndu on nyaloma ko le on do wattu fu kanko noddirte Dramane Diarra wiyama o yahay jabayade do sabido o holliti no noddirano o noddiraka sariya Mamadou Samaseku
wakar jun o kanko magistrat Dramane Diarra anoto gollir leedi ngi ko ni de kabaruji sariya horojo do gullirde noddi procureur kiddo o nyande altenere 3 avril 2023 yu bangal horgol fuddugol e do yila ministere sariya gullirde de faccitinali fana no dongo ka don fedde procureur en AMPP hultiwidi magistrat dirombe noddama sabitan e be le fedde lolunde appel 20 février 2023 pour sauver le Mali yu dental politinkobe yala haybude gulleji transition di Dramane Diarra hultiwidi gullirde makko do won direction nationale affaires judiciaires SO bila ki fi odo kabar e wi makko bawde inspection o wana fi do gollobe me ka e do gollire de kay dun service ji bilidi e ministere sariya ka do anya ministere sariya bangal inspection service judiciaire yu yeddugol sariya non sabi e wi makko dun do je daga fay imade gollire de denno kanko Dramane Diarra hultiwidi o notata ko fi convocation o
wattu jonen kalawno kabaru fina tawa ko anda le leedi meedi ndi so tama le wud leedi ndi kanyo ko nande mudul be noddiran dum nyaami dodo wobbe dum noddiri dum joore jaama holli tawel le baler leedi ndi kanyo do bomaran ko ande haltedo be noddiran dum yogoro kanyo wobbe dum noddira dum salawale le majjune njara nokku noddirte da kay miccite ne wiru ko buri hewde fu so bami falle wondo hebi balde sapponde lelawal ngal yalti so nokko laabi sanne de sukabe njaltata ngare kede ko min e sitan sidibe min pewnion do hen
be ngatti kadle wobbe du ana purdi fuka yoga mabbe an gujji ndondi e be nata galle e galle e be njima e mboma yoga be kokke kalisi wobbe du kokke nyamriji le baler leedni to noddirama yogoro le nokkule godde dum noddirama dodo be puddan dum so bami falle ramadan du hebi sappo Amadou Diallo o wonno le ngal do gubal
le galleji yogade be do hokka amen nyamriji e nanan mudum so be wirfitike me defan dum me nyama me heba kalsi du de kalsi ko he mudum sara amen hokkata dum
roobe le be du so tamale wud leedi joore jaama wiete le baler leedi di be noddira dum sara wale be natan galle e galle kambe du Yaya Sako yo monnyo ko andal do kabaru fina tawa wi ko woni sababu mudum yo beydude himme e jurmende kanye jilli hakkunde sukabe
aran non so meɗe waɗan gol fijo entretien o yogol mais foppan calde amen fu noone kayme ɓisa luwe e koye amen ɗum hono fijirde ko le homo fu kolitta bawɗe mudum nafa mudum yo waddude jaam e kawral hakkunde baale sukaɓen yalla ɓe waɗa nde yembere
mijisiɗe wiide koɓe noddirta yogoro na sara wale le ɓaler leydi ndi ɓe mbi ɗum wonde majjude sabi de sukaɓe ko ɓuuri hewde fo anni nayiro bangal fina tawa ngayɗi ya anda ɗum ko Mamadou Samba Diallo heɓini studio tamani kayi ɗum naɓata e yewtere meɗen noddirten zoom sirde e ngaran halde hono kamɓe sukaɓe jokkoɓe joɗotoɓe le guere ngaji ɗi ɓe mbala toon fawer so ɓami fa weeti duɓe ñalla eɓe ɗani micciteɗe wiɗi ko heewi sukaɓe jokkoɓeɓe fa tawan ɗum gatta le lewru korka ndu ɓe mbiyam fati ɓe tampa hono wori sitansidiɓe
tega so korga taƴama nafilaji juulama sugaɓe jokolɓe ana kawrta wada gajata le guere ngaji mumen bamana koɓe ana noddira o gueren wi guinguin guerein ɗum yo fofnu sugaɓe ko ɗanda ko jamman hunde wotere ko saboto so ɓe sugaɓe ana jenga le guere ngaji mumen ɗu goho muɗum yo atta yarta mo jippintake kay kosanji e nannal muɗum watte goto fo wala ko hiire mabɓe sakote e muɗum homo fo ana jogui ko haalda le hiire go lenu lewru korkaru guinguin guerein o ana jooɗo illa jamman fa nukku weeta gajate jaleɗe geddi so wirtigen yogaɓe mabɓe immoton hoto gure ya tewtiya no wayrirto tilo wirfito kasin wara joɗo guere o yogaɓe jaati ana ñama bayrari nde guere ngaji mabɓen toon ɓe jaɓata hodde galle caggan ɗum fo so aɗa fan nokku weeti ko heewi mabɓe ñallan ana leeli fa caggan so korka taƴama sodi Allah sina kay guiɗiraɓe mumen ana yiilo ɗi woni golleji ma teddi sukaɓe jogalɓe ko heewi ana waɗa li watti lewru korkare hitane fo
wattu jono do garten haddude do kabaruji di en biyan so ngabbi do pema am ande to do baa hebu ton biido kabaruji fu so ngadi www.studiotamen.org ko noddi numero am fi am o mere mere 37321 fande fande fe no ko nandir on do e ser yowtere mere de an wote wassalam yotre meden bette hande de waran yowad do hejjamen gomi noddirto do Mali Kura min kala hono kabal o lewru Ramadan do micciteden wirso bami fandu do lewru dariki ko nyaamete ko dum beedoto le tatteji di fu saaji di do beedoto cioggu kudde de do ngabbande on do wattu le tem dara fu do way ngabbirde ko amata budnoga e kanya fa yotto buddi chapande nay CFA wattu jono dum tayki tama le do bomako do kanya le kedde leedi meden di fu jamande holiti do no ko laamo ittidati ko nayri bangal no cioggoji de gorino sa e fa hande dum rewaka kambe jagoto wonbe tombe dubbe kolli tiwide rewdi dido dati yafa sabide sa ewi no be choddirta no non kambe dubbe choddirta fa kebe famtare ngare kede ko min sitan sidi be mum pewno on do hen wakande le Ramadan do fuddi le leedi meden di suudu humnido kabaru jaaguji le no ko holli tiwide cioggu kudde de be keeji ki dum cioggu sukkara kilo mudu sotte bamde buttemdre e noga yottare buttemdre chapantati maro kilo mudu sotte buttemdre chapande jeddi e joyi bidor neban fati cioggu mudu jabbo ujunaaji nayi bukadiri dumbiya
nous avons renforcé
mes fils d'abridge yalla goldam am ko heewi ana mate le nugo di joni jewana cioggu wodiri du sabe hana so wado cioggu bondi kay commerçant mobe ko heewu en ana sugli hande le imadraj
mi mili no chagal ko laamo haali ko cioggu kudde be buytoto no yimbe wonbe nokko no dirte yoro so segu kanye motti kolitiri wide
isi a yoro so
wi ade hannen wi cioggu kulleji nyamteedi yentu ga segu mi holaki mi wana gonga ga weti fu met nana den haale le ciudi ara joodi ko korgal ngettoto cioggu goto momi sodira kulleji fa hannen o cioggu won en mi be leedi mali en modja watte fu so titala fuddi gen hono kulleji ko ciottete bu temedi jeegon en wi an so wala ciottin ko buri dum yalla en heba tono meede hen ku ciottete teme jeegon nyugabe sinan sun wala heba tono teme tate mudun dum tambinda
jaagoto be kulliti wi ko heewi yubbaaki hono laamo wonde gollirde no be mbi dati di fu jaltinaaka yalla cioggu kudde de ana jippo be mbi dum ne be baawa rewde hono ko laamo o wi ko kebben goto e jaagoto nokku no dirte yoro so
sun haalat ma gon marsandi di ma sotal ana til san yo sabe so menel me ciottiradi no tidiri so gorma wa fi dabriji yalla cioggu kulli nyaabde ana buuje dum naaton sultere mawne jungu be leedini
do tayde fu tumbutu kanye fa jottida le wud leedi me di segu jamarnde wi cioggu kudde de ngabbay ton be mbi hono laamo wirino ciottobe ana gondi jokkitirade non
bolle gouvernement fian dabriji tan yalla ewa no cioggu dum woniri ga goro ana han famna fa handen wi gagne fu wala le leedi malli dum wala ne commerçant
c'est le commerçant
ko heewe jamarnde fu holli tiwide laamo o jatuno ko darta ko darne mudu sakko cioggujji di njoppedo wiado non ka ko noddite sidi sar jiat le fait de société civile douance holli tiwide
awo ana amperlendo ka
gonga jatno meda jodniri ciottire sikkaro neban maro e cioggu jafudo li watti abbidon yimbe ciobbe lamon jati wettigeden ana wonde waden lugan goji me jodki mi jantidi do cioggoji kulli nyamte nanan mudun to wonmi handen meda wa halde mi cioggu kullede buitki fa wodi sabi meda cetta handen kiro maro ko noddete gambia ka bu tendere bajeri ana sotte chapande joyi e joyi ma chapande jeegon mutide chapande jeegon e joyi ma chapande jeddi nuku yogaje kilo goto sikkaro inde leedi malon kilo mudun goto tendere nogay ngaccu ciagandire temdre e ciafantati bidon neban litre noga me ciotodo hanne udnyaaji nay
le bidon d'huile de 20 litres se vend à 20000
micite den wiide cioggu gaz dum wala ko laamu o wihi cioggu jumu dum jippine hitande hikkande